Di e masepaleng wa Mqwaqwa e tlo sututsa bakeng la hore ho be le ditsha tse fuwang ditshebeletso tse bohlokwa tse kang tliliniki, dikolo le police station ka hore lekeisheneng la Kokwe Village. Ba bang ba baahi ba Ward 4, 5 and 6 ba tsamaya sebaka se setelele ho ka fumana ditshebeletso tsena. Re tla buisana le puso e boharong le e ka sehlohlolong hore bajete e be teng bakeng la ditlhokwa tsena. Sena se tlo atometsa ditshebeletso tsa kalafo, ho bolokeha ha setjhaba le ho thibela ho tsamaya leeto le letelele bakeng la baithuti. Kokwe Village ya hola, ebile baahi ba tshwanela ke ho thola ditshebeletso tsa bohlokwa haufinyana.